Sɛdeɛ Awurade animuonyam ɛbɛba yɛn so ɛnɛ ɛnam asɛm no som so. Na ɛyɛ a na wɔtwe a ɛdi akyire no na mewɔ ayɛ sɛ ewiem tibea kakra bi ase. Ɛnyɛ pɛpɛɛpɛ sɛ ewiem tibea bi ase na ɛyɛ nhwehwɛmu bi a na ɛsɛ sɛ meyɛ. Onam mu nhwehwɛmu na ɛno ɛne deɛ moteeɛ sɛ na mewɔ ayaresabea ɛfiri sɛ mekɔɔ hɔ sɛdeɛ menni akɔneaba ɛwɔ asuo no agya wotwa yɛfono foto ɛsoro ne ɛfam na ɛsɛ sɛ wɔyɛ sima kakra biara ɛsɛ sɛ wɔsane ɛba na wɔbɛtwa foto bio nanso ɛsɛ sɛ yɛtwa sɛ yɛyɛ amanɔne asɛmpatra a bosumi nsia biara onuabarima Roberts ne wɔn mesusu sɛ wonya wɔn deɛ abosumi nsia biara nanso menya bi ɛbɛyɛ mfirinhyia ɛnan ani atete no mempɛ saa castor ngo no ɛno nko ara ne adeɛ baako na wɔka sɛ biribia foforɔ no ɛnni hɔ a wɔbɛtumi de ama nti me o meyare paa ɛberɛ a wɔmaa me saa ɛnoɔma no monim maka makyerɛ mo ɛwɔ m'abrabɔ mu nsɛm mu sɛnea saa ɛnoɔma no ɛma meyare paa na mempɛ sɛ mɛfa saa ɛnoɔma no na meka kyerɛ me yɔnko domfoɔ duyɛfoɔ bi sɛ biribi foforɔ biara ɛnni hɔ anaa na ɔkaa sɛ menwene saa onuabarima Branham ɛberɛ a saa awuraa no ɛbaa hɔ no ayɛ te sɛ ebi a meyɛ no kɛse nanso ayɛ te sɛ kuruwa ma ɛyɛ menhunu dodoɔ saa na mesɔ me hwene ne m'ano nanso awieeɛ no menomeeɛ nanso seesei nhwehwɛmu no nyinaa mu no na ne nyinaa ɛba awieeɛ no mepɛ sɛ meda Awurade ase de ma nhwehwɛmu a ɛwie pɛ medi nkonim ɔha mu nkyekyɛmu ɔha mɛtumi akɔ ɛwie ase ha baabiara a mepɛ sɛ mekɔ mebisaa aduyɛfoɔ no a na wɔyɛ abenfoɔ paa mu mmiɛnsa sɛ mesusu sɛ ɛwɔ Louisville na mebisaa wɔn mekaa sɛ mewɔ ɔha mu nkyekyɛmu du sintɔ bi anaa ɔkaa sɛ wonni sintɔ ketekete koraa ɔkaa sɛ wapɔmudin awie pɛ kwan biara so na ɛyɛ me ani sɔ paa de ma onyankopɔn kwan hɔ na ɛbɛtumi afiri aba gye sɛ yɛn soro agya hɔ hwɛ a ayɛ te saa na ɔkaa sɛ wo obibiara ɛsene yie ɛwɔ wo mu woyɛ aberanteɛ ɔkaa sɛ wo mogya nkwaboa no mpo mfiri aseɛ sɛ ɛɛsɛe anaasɛ biribi ɔkaa sɛ wowɔ tebea papapaa mu onuabarima Branham na mekaa sɛ ɛyɛ m'ani agye paa na menya akwanya sɛ merekasa medi adanseɛ akyerɛ ɔyarehwɛni biara a ɔwɔ saa ayaresabea hɔ ɛne aduyɛfoɔ biara ɛde ba onyankopɔn ahennie no mu na oduyɛfoɔ baako bi mesusu sɛ ɛsɛ sɛ ɔwɔ ha anɔpɛ yi na mɛyɛ ɛyɛ m'anigye paa sɛ mehunu sɛ nnipa papa ɛda so ɛwɔ wiase yi mu nnipa paa nnipa a wɔfaa me ɛnɛ ɛnum ɛde me faa honam mu nhwehwɛmu mu a ebi a ɛbɛyɛ sɛ ɛbɛduru dɔla ɔha mmienu anaasɛ mmiɛnsa ɛde ma baako biara ɛberɛ a mewieeɛ no wɔkaa sɛ ɛyɛ yɛn ntoboa ɛde ma Awurade adwuma no a wɔreyɛ no wohu ane mpo ɛnyɛ wɔkaa sɛ adɛn woma yɛyɛ basaa sɛ mpo wobisa yɛn sɛ wode yɛn ka wɔkaa sɛ wompayɛ ɛyɛ ɛde ma yɛn na ɛmu no wɔkaa sɛ yɛhunu atenka bi sɛ biribi a yɛntumi nte aseɛ na mekaa sɛ yɛn ɛyɛ asɛ ɛnyɛ sɛ ɛbɛyɛ ɔkaa sɛ anisoɔ no wo ho mpopo anaasɛ biribia nhaw nanso wɔkaa sɛ ɛmu no atenka bi wɔ hɔ a yɛntumi nte aseɛ ɛkaa sɛ wobɛtena ase ɛwɔ ha ɛberɛ kakra a mɛka akyerɛ wo na mekasa fa anisoadehu no ho na ɛyɛ baabi foforɔ de ma wɔn na wɔnnim hwee ɛfa ho mekasa ɛfa twerɛ kronkron no ho ɛkyerɛ wɔn afei meka kyerɛ wɔn ɛfa anisoadehu no a Awurade de maa me adaa no na wɔsu te sɛ mmɔfra wɔtenaa ase no swing. Name wall because many that saw and say mum mummy say and yamisumu da da for an asset bribi. Okay, say and no interest I cry barama branam. Made my comment in a GD. Okay, say Nanso a dear back on and a person make one kosuku. Anko sua saa no amano oka se me gidi se wo firi otumfo nyankopon no na eno eye aduyefo akunini no mu miensa wo Louisville papa na wo na enti na mani agepa e dia masa na mehunu se ebia Ewade ama madua ababi ewo ho oyarehweni biara mene won kasai won anope bi na ofri x-ray dano mu eba be ka kire ono se mehunu oba pani hia na ibi na oyarepa na mekoso isane kosi se medru ne nchen misusu se obewu na meka se bepese mebi sawo asem onuaba oka se ani ora me kan se uye kristo ni na o kan se me wo asapo bi mu na me kan se me pese me ma enu mu da ho kakra me kan se me pese me hu se uye kristo ni a kristo ni pa na se wo tra sa abrabo epu yi a eko asase foforo no so a wo do no me kan se o beje wo nkwa pa na na o kan se ani ora menya na meka se onyankopon enhyira wakoma afi emfa ho ene kwan a emframa no ebofa woye e woni nyina mu afi emretintin a ekosa na se yeshia wa eni papa bebre ebeka asasi so afi ene mede aniswade hunu bi aba meka kyerem echire na mepese mekasa edikan efa asem no bi ho ifise megidi se asem no hia pa de ehu hia pa se na mani age se mahu Charlie Cox ene onuabarema me yonko a ogina ho no enyina onuabarema mintumi ensusu Jeffries mintumi ensusu ni din ho mumu anyanom bebre a mosombo a mufri Georgia mufri oman no emiamia me yonko dada Bill otiha megidi se etisa anopei na dodo na onuabarema ofri Georgia ho nkrofo no a wo maami atadie monim eno ni atadie baako a eye pa mashepen nyati nka papa pa efe pa na mosombo kese e maami se meka de asi ekyremo a saa enna kakra yi a de eto me a mo behunu de enti a esombo kese pa e maami afi ejidi se eye urade pa me pese me ku ekomanim denden esine akane no ewo mabrabo mu efi se ma hunu se eye efi se metumi ewu ene eno munnim me electrocardiograms ani bibia x-rays ahodo edunsia ani namu a edimu ekyere se na mewo asem enni me ho se de enipa bia betumi aye enipa owo asase so enti me dase e de masa nanso eno ma nyina empo lu nyina mu no ani se de me de aseda ani ani so ma onyankopon no se de metie no se megidi se odaso akra me ewo na djuma mu enye de okyere me no mu kitikiti ansa no kra hwe na ema mani agye afi bisusu se anadwi ni na eye mamo yen yen nua barema osombo eye obaako a onye pesami nkominya eye onua barema Neville na se na mumu bi ewo ha adano kwasiada e na mote sa enkransem enwamaso a ode baaye no a efa enwoto a na eye enkransem baako a eye sunkopa matiipen ene de onua barema Neville e de baaye no onam onkronkron no so adano kwasiada e de bread enyamma kuma yi a onyankopon abo anu yi na se ebeye yi a ebeye eniso ama ewurade a ani onuabarema Neville ani asafo no a pese mekasa bio adadwi na me free asenka etoatoaso bi ase ewo ejuada anajo mechre kwesiada anajo ene ukwada anajo ene kwesiada idiho asenka etuato aso efa adisua maye ho anka na ensese metina arasabia ho echeri nenso na oyema ni yipa wo ma medan a neboo no metwia emu abupen miensa na enti me fa me twere kronkon ahodo me ngoma ahodo na me sane empa no na me de ni nyina egu ho na me de me twere kronkon ahodo ni nyina ene nooma egu ho na me nya ebrepa ku si se wode sa castor enwo no ebaaye me ni die ni nyina etwa wo ho a me wo wie me afi nanso oni abare ma part na me yare pa sa nooma no mentumi enyina ano na nenso na mani agiyie pa ebeye enamiensa anase nan a na edi kan no na mani agiyie pa na mesua efisu enwoma no o sa asapo no ntutuye yie no na misusu se eya ade a efe na na se wo sisi se wo wa asori a wo kwa wo de kosoa na gina odunum odumadie mu embom se wo ni asori a na se obeba anadwo yi a ene ukwada anadwo ene kwasiada anadwo a de pese mefa anadwo yi episode 4 ngoma eti baako no na ukwada anadwo no episode 4 eti mienu no na kwasiada edisuo no episode 4 eti miensa no ede atoto asafo mu yie munim de mekyre eye wo odi esi ho jina bremu na misusu se eye nkanko ede ma asafo no menye me ka ye atre wona wo ba Branham Tabernacle no na se mo enyanoma dofo no enu biara minim momo binom misusu se mo wo enhyiamu ahodo ye nua berema kuma no ewo Salzburg ene afoforo bidom ewo enhyiamu ahodo afi hwe woreye enkanyan enhyiamu ahodo monkobi wo ye Kristo enkoa emrantia wo jina entemo a wapue aba ebra wa asori epo no kure no ene nnoma tisa no ofirimu kura na onyankopon efre won ba osuma dwuma no mu ani owura ne manegi onipa no ho ntumi enkai onipa no din emom oya brantia onyinye oye brantia fefe ene ne yire dofo ene mofra na oni abarama Jenny Jackson eye nhyemu ahodo ewa ha a eye awawadie foforo kruwa kru onyankopon adomu awaso a efata no na se oye nkanyan ewo mu asori ahodo no mu a mo de monko won nchen ifise eno eye mo eno ene ade a esese moye ifise wonnim odebon ye ni bi ebetumi aba akorobuti anu anim na wo ena wo betumi enya enkanyan adi saa onipa no anim akọ Kristo nchen a ebeye wo abaso bodie kese ewo agya no ho a ye eye nkyerekyere ene asafo no ntutuye yie ewo asori fie ha ye de eboa ebra ye koi afi manfa me watch nti esese obi hwe ma me doc akyeremi bi owo baako nti menu abarema nti afi o ma me ntua biribi kese ana nyina aye eye afi sa nyina aye eye afi menyi ni se ade ne ye papa biti ase no a enti afi o ye ana afi eno don't you etu anamo yie doc ka se odin peswa du esie ewo na woda se be ma menya tinka papa ifi se mienu ana se miensa ewo ono ene mentem enti mo betumi ehu ba bia mewo ewo ekwan ni so nenso eno emfa ho hwe emma me afi me nkasa encherepi afi se ahoho obi ewo ye pun yi mu a ye de akoma nyina emma mo akwaaba emma mo akwaaba eba shiadan kitu ayi mu ye ni edan kese pa ewo enchiche mu se ye besi se enya bia ye kese nanso ebeye baako wee die aye dada pa na ye hwehwe se ye besi asorikuma afefa eye awrechikire ewa ha se ye wie pa na Awurade bema yen kwan aya na mumu bebre eye ahoboa ewo ye hu na sa eye yen ani so pa afi mepese muni mi bue anopai ewo akinkan mu eko Samuel a edi kan etimwotwe
and begin about the
na yemfri asie ewo moma yemfri asie ewo enyimudunkron ene aduono no ebia yebenya asuasem bi ama enyinaso obi na afei sede ye mobenya no na ansa na yebe yebekenkan no na afei yepese ye compile bomu na abisade biara ewo ho anopa yi a na kase wode kai me wo ye nhye mu a etwa mu no na wotwe mie nu a abesne kro no ana ase miensa ebra me ye nhye mu no se yen okwan bi so no ebra mu ubi no nhye mu no efri ase e wo shota oku a ensia no se se ye hwe ebre kese kwan Middletown Ohio mo a mo wo akwama no momra na ensaban kese ebe wo asutene no so be bia oho yen asenka wati pen na wonina e wo soro ene form asutene no so asenka fo no anopa biara adechie ene adesaye nyina mu nti wonina besiam eye ensaban bia ye kese eso sene Silver Hills bebre mpre bebre na na afi bi kese wo ho a betumi ama enipa beye empem wotwe ene edu atena na ai ye ma ebre bia ye wo ebre kese ewo Ohio na onye abara mapeni kid a meko bo mpaye ma no no anopa bi no nyina mo kai se meka me kire mo na wotwe miensa abesne kro no oduyefo no e ma no donhwire aduonu nan se obetna ase wa sori a oni nam ho okenkane e kire sem enwum bi a wantu nyanto na bra me ko mu na me hwe no no anopa bi no na sa nkata ko mu kuma no egu ne so me kri ha ebe ye donhwire miensa ana se nan ansa na ade echi se de na metumi akoni nchen woka se obewu sa eda no kokora mo a ewo junso toa numu na le yirepani kuma a osombo ohuru nooma eje mpesu adu dakoro eno ansana ade achi kusi ana anajo achi oje mpesu aduonum ade hweni kunu osempakani ewo ejuma numu oka asem no ewo na awotwe mienu nkanyan mu na oje maso aforebo enya mpesu adio wotwe nanso mehunu wonse wote ho anopa bi awarefo mpanimfo nkuma mienu awarefo nkuma mbom se wote ho na ne nkata komu kitoa bi egu ne matri so na wona wonam ne so sakira aye no mbaako a wadi mfinhia adio kono mienu oyanimdefo na ohyren ana oyɛ pentecost ni mapa na wote ho munim ana meka se munim de mpanimfo yi eti ha etwen mo twen se kodo ono beba ni nyina ne no wonjumadie de wanya nyina abotaye a wanya na waye krado sisi se obekọ won abaso bodie ho na me kachre onu abarama shew sa kachre onu abarama kitsin kid sa anopa no obeba shatauko a enjemu no freme enura oka se behe meba ho onu abama branam ehye pa shiemuno bebre efre mesum dwumadie foforo no mu eba onu abama bi onu abama baptist nia ogina hey ne baba abayowa ase naso ayeden kakra na meka kire ne se me de baba no ema o ewradi yesu nti adano anopa na bra oko ofie no na wanya ogie na ofoforo ewa ha anopa yi obebo no asu na wakoso na oberima bi owura Sotman madamfo a ofi Canada na siba eda usu meka se obehu wasiba se odru ho a ne hoye na otiapo ne nyina aye sa kwan no aso e na etie na se enipa ebam ewo ne mofra sisese e koso nanso o le hwe kwan kese no a eso esine bibia yewo enna bone ene ye edi akire no mu nanso yewo animuonyam edon mu afi mo wo mo twere kronkron no e de mark nkan no Samuel etim wotwe na meshe jini bo se ontina akire ho na onkire de aka no nyina enwu ahoma so ye free asie ewo ye nhie mu no mu.
Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel.
O man no ampene se wotie Samuel na wo kan se dabi na ohnia na oni yenso na yenso yenyese amaaman no amaaman nyina na yen hene no emu yen aten na onfri adi eni yen nim na oni akon ema yen Samuel eti oman no ensem enyina no na okagu Awurade asum na Awurade eka kire Samuel se tie won na si hene ma won na Samuel ka kire Israel fo nyina se munko munkro mu.
Now if I should try to choose from this
se me hwehwe se me ye free ye mu anopa ye a de me frɛ no asuase mo a amasi makakra ediso ye a
I would like to choose the text of the rejected king
me yi asuase mi yi ohene no a wapo no.
It was a time that is in all
na eye brɛ sɛ de na etie ewo emre nyina mu no sɛ enipa mpɛda so nyankopon ebedi won anim.
They want their own way of leadership.
Wape wana kandi.
And na anope asem eni. Na se moko mufia.
Ebe ya mamo. Se mubekin kaini nina akusi.
It was during the time of the.
Na eye brea. Na na eye Samuel enanumu. Unyankupo unipa. Udifono. Na oyonipa odi nokre na oyonipa papa onimonyamfo owonidi odi nokre na oyenokwafo ema oman no wa nada wonda na onka bibia enkyere won gise sedie Awurade asie ni ten.
But the people had come to a place where they
nso,
wanted to
na oman no abedru baabia opese wo satra sa enhyehyeye yi. Na wahwe Filistifo no ene Amalekifo Amorifo Hitifo ene yase aman a aka no na wahunu se wowo ahene a wodi won so na wahwe won so na wakyere won kwan na wodi akoma won ene de akeka ho.
And this seemed to be that Israel
na ye aye se Israel fo no epese wo ye won ho etese sa ahini ene sa enkrofo yi nanso e maada e wo bibia mu so nyankopon ensusu ya wo de ma ne ma eye se wo be ye tese enkrofo a wo wo ewiase ana se woni won so ana se won hwe won so etese enkrofo a wo wo wiase.
God's Onyankopon enkrofo
sɛde etie etie ebribia no wo ye a wo ye a enipa sononko nipa foforo wa frɛ won afiri wa te won ho na ne nyina mu no won ani yoe eye sononko won akwan mu wo sɛne a wo tena ase esine de enipa a wo wo wiase ewo won akono edi manoma ene senia won busu etie nyina ene moma enipa wo wo wiase ekon do no ebo ebra ebribia na Israel fo no eba Samuel enchen ene oka ase afi wa bo akra na wo ma emfa wa kwan so.
Because they wasn't true like Samuel, they were robbers, takers, and Samuel,
na waji adamudie, ena wajiji sika, na wakanse. Samuel, womano en tisewo, enti yepese, ufriedi, na ofishwe ohene,
ɛma yɛn.
Na wosra no ngo
na
woma
yɛyɛ ɔman ɛte sɛ amanaman a aka ɛwɔ wiase no. Na Samuel ɛbɔ mɔden ɛka kyerɛ wɔn sɛ ɛno ɛnyɛ adwuma. Ɔka sɛ sɛ moyɛ saa deɛ ɛdi kan ne sɛ wobɛhunu sɛ ɔbɛfrɛ mo mma mmarima nyinaa afiri mu fii na ɔde wɔn ayɛ asraafoɔ na watu mmirika adi ne nteaseɛ nam anim na wakura akodeɛ ne agyan ɛnyɛ ɛno nko na ɔbɛfrɛ mo mma mmaa ama wayɛ paano na wafa wɔn afiri mu nkyɛn na wama asraafoɔ no aduane adi na ɔka sɛ ne nyinaa akyi no ɔbɛgye mo ɛtoɔ afiri mu nnɔbaeɛ so ne mu sika a munya nyinaa so ɔbɛgye ɛtoɔ ɛwɔ ne nyinaa so ɛde ate aban ka a ɔdeɛ ne deɛ ɛka ho a ɛsɛ sɛ wɔtua ɔka sɛ mesusu sɛ mo nyinaa moreyɛ mfomsoɔ Nenso, ebra.
The people said, but we still
want to
be like the rest
Nenso,
of the people.
Ye pese ye ye, ete se amaya akano. Bribiwo emerima ene mahu. A wo pese, wo ye te se afufro. Na obarima ba akope, ena watina asase swa. Na oye ye inshe swo. Na ɔno ɛne ɔbaako a ɔwu ma a yɛn nyinaa yɛn awurade ɛne agyenkwa yesu kristo na ɔyɛ nhwɛsoɔ a ɛwie pɛ ɛwɔ deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ ho ɛbere biara ɛfa agya no adwuma ho na ɔyɛ deɛ ɛtene na ɛmfa ho ɛne sɛnea samuel ɛbɔ ɔmɔden sɛ ɔbɛdane ɔman no adwene Wɔkɔ ne so ara adekyeɛ ne adesaeɛ. Yɛpɛ ɔhene. Yɛpɛ onipa. Yɛpɛ onipa a yɛbɛtumi aka sɛ. Yei ne yɛ kwankyerɛfoɔ. Na ɛno nyɛ Onyankopɔn pɛ da. Na ɛnyɛ Onyankopɔn pɛ da. Anaasɛ ɛnyɛ Onyankopɔn pɛ da sɛ onipa ɛbɛdi ne yɔnko onipa so. Onyankopɔn ɛna ɔdi onipa so. Onyankopɔn ɛne yɛn sodifoɔ, yɛn hene. Na ɛyɛ musuo yie paa ɛnɛ. Ɛfiri sɛ ayɛ sɛ onipa ɛwɔ saa adwen korɔ no a.
They don't seem to be able to grasp that.
Won't me enhunu se Onyankopon eda soara edi onipa so. Nemom onipa eni onipa so.
Enti
oyima won ho onipa na wo frɛ no Saul. Ah, na oyɛ kiss eba. Na oyɛ obarima owo nidie na oyɛ animonyamfo.
But he suited the people just right.
Emom Na ofata oman no yie efi sɛ na ɔyɛ kɛseɛ tenten nimonyamfo onipa brane Fresem no ka sɛ efi ne matri so ɛkrɔ no ɔware sene ɔbarima biara a ɔwɔ Israel na ɔsɛ ɔhene na ne ho yɛ fɛ na onim nyansa na ɔyɛ ɔbarima a ɔkyɛne so
Now that's the kind of man that the people like
Afi,
to choose today.
Eno eni onipa oman no epe se oyi no ene. Oman no akoma ento won yem ewo kwan a Onyankopon ede na safo no esi ho. Se hom kronkron no eni so na onhwe so. Wo pese obi onipa bi Asorife kuobi, nipa kuobi, eni asafo no so. Se, warin tumi emfa wawonhu, enyina enshe Onyankopon sem. Se, obeye hon hon mufo, na hon kron kron no, edi wankain. Wapese, obi eye wanyame som, ema wawon. Obi a, obetre wansenya, wanye no, eni bibia efa hon.
So this man seemed to
Enti, ase onipa yi efata biaye ho yie
if you say na oye nim di four pa. Na eye normal bebre te se ene ye pese ye yisa enkrofo no enso se obehwe ye asafo so se obehwe onyankopon asafo eso ni bribia ekatia eno emom me ka asembi se enye sa na enye sa na ere nye onyankopon pe sa da se ebe ye sa Onyankopon ena odi ne man so na ohwe ankrankra bia so afi yehunu se saa kiss bay onipa kesee ene ne tenten ene na ase ofata nipa no na ne nkata ko mu a egu ne so no ebeye kesee na ahenche a esi ne tri so no eso sene aman a aka no nyina se onante a obeye ajapade pa ama Israel ahini no efri se ahemfo afoforo no a wowo aman afoforo so no ebesusu se monhwe oberimani se ne a wobetene won sa e woni so na waka se monhwe ha ohene kase a yanya no ni monhwe onipa kase a odi enso ni na e ya re wo se meka se nanso senia eye no kure ene efa asafo no ho wo do se wo ka se yen hwefo no enye obi a onnim hwe oye onipa kese oye osuani a ofri Hartford ana se nyamesun mu adisua bia kese bi Owo adisua mu abodi enan efri se ene sabia yi na ode no ho efra enipa mu yie pa ninyina beye ade papa na ewo die ejina embom onyankopon kwan a owo edema na safo ene se honhom konkon no bedi kan na enam ne honhom so nenso wapese wakase ye wasa asore fe kuo kese a ye womu ye fi asye ewe chichiri enebi mu ebra na ye yeka krebi na ye ye nipa ki tuwebi na ye swa na se se ya mtosu eko sise ya beye asore fe kuo kese pa ewo ho yen ena ye wosu ku pa 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 Any a software was sure and woman pa. Yen crop four and was six year one who ye pa. Na any pa, why yen him dear four pa, I will cronumu and a baya, sorry for cronumu. Na ye ye a doye, a young woman papa be bree. Any signina. Na bibia ni ho, unyankopon empenu, Sameka a samba con a tia eno. If you say nina, ye papa. Nenso eda swara enye onyankopon pe se onipa eni onipa so onyankopon soma ewo Pentecost dano hom konkon se obedi enipa so ewo na koma mu na wadi na brabo so na enkyere se onipa ebedi onipa so nenso ye do se ye kasa E ya dia e sopa se ye tumi kase ye wo asori fe kuo ke siye se emu. Wo ye kristo ni, enoni senia minya asemtire yi, ebra na me wo alansabi ano. Na mibisa obakon, wo ye kristo ni, meko se ene se, wo ye kristo ni, meko se ene se. Na oyare hwefo kuma bi eba mempa ho ba bia na meke nka akire kronkron no na oba no ye oyare hwefo fofofo ewo biae ho na oba no ka se wo ho te sen oba no ka se megidi se woni osofo Branham wo ha se wo beye woni paduamu enhwehwemu me ka se mene na oba no ka se mentwitwi wachi emao me de nsa na wo ho ento wo kakra na me ka se wo betumi aye na ebra oba no etwitwi machi no oba no e ka se ede asori fekuo e na wo wo mu na me ka se oh me wo asori fekuo dada e wo ho na oba no ka se asori fekuo ben ene no me kan se eye die wo hihye eye ansa na wo hihye iwiase ase no Na o oba no kanse edien menyi ni se menimbiribi sa oba no kanse me wo asafo bi mu eye sa ekuo no me kanse dabi mami na eno eye nfie oha mienu pa abesne kro no sa ekuo no emom ekuo yi efri ase ebra adetie nsoma no ebo mu eto ojom na onyankopon ma edi enigie etiamu bra wo hunu adinkwa bi emaye se orebeji adasama enkwa na oba no ejai machi a otwitwie no na mekoa memu kakra ewo kwan yeso se de awura ne betumi atwitwi na oba no na oba no efri corridor efam ha ye koso ekasai na oba no eka se owura ebi biara da mi gidi se se na onyankopon eye onyankopon a odaso a eye onyankopon enne ati se de na oyye ewo enna atwa mu no oba no ka se ewo mu se ma sori eposa nenso mi gidi se eye nokre na meka se woni onyankopon ahinie mu ntam ntam enware ababawa oba no ka se se na oyɛ oyare safo a onasoara enye oyare safo meka se oyɛ pa no kureni minua ba nanso onipa epese odi obi so na odi onipa so na onipa epese onipa edi ne so ompese oma onyankopon edi ne so enti eya kesi bei solo nidi ene no na oye muaye ede ma de na wope oman enipa kesie no na ono o na otumi efri edi edi won akon ema won ene de keka ho nenso na eda soara enye onyankopon kwan a ofa so eye nnoma na onyankopon pese ne nokure difo dada no ena okyere won kwan na oka nasem ekyere won afi ene wo ye asafo brekesia yetimu yi yen misusu na mede makoma nyina meji ye bidi se yakoye echipepepe afri de onyankopon she yen se yenye no ho asemo a etwa to a na efri ye na gye nkwa ho ewo Marko etidu nsia oka ase monko ewiase nyina na monko kan asempa no enkyere abode nyina ye ojidie na wo bona su no wo be gye no nkwa de onye nie no wo be bu no fo na ensenche nie yi no mbedi wona wo be gye di achi wo medimu wo betu ahomone wo be kasa kasa foforo na se esese wo be fa awowo ana se wo be num awuduro enye won hwe na se won wo di won sa egu ayare fo so a wo ho ebe ye won din oberima biara enni ho kiss ba biara enni ho anase obi foforo biara a obetumi ayesa se wuyi won kronkron no ekandie esi nchen a nenso yenya suku ahodo no yenya asofo ntetea bia ahodo ena ya ye fekuo ahodo se yeni ebeso na ya se ewiase aman a aka no afei na won kronkron no ena oyɛ okandifo ewo oman yi mu oman yi na obu no wo akyire ho ebra wo twere fa ahodie ho nsem a wode tu dwa no na akodwa foforo bi aka ewo ho akyinye baako sei enim adwene mu sɛ na onyankopɔn ba no ɛte saa ɛpono no ho
nation was founded upon the principles
ebra wo chichiri oman yi ewo nyamesun mu fa ahudie ani obiara fa ahudie enhyehyeye so ono ani onyankopon da asem no fa pem so ono nenso ya sei eno amanyosem ya to aba ayi nipa akoho ewo ye to na ye ton ase ani atroboshe ahodo kosise ye man ani ye aman yosem ani ye ndoduo amamuo ase ya ase kosise eye communism ani isms ahodo ena ye diafra
many times na emre pi ye fra empire bon shea mu ebra amansan nka bo mu ko ashia na eho anase wo bedi enkomo na ewo ba ko bi brekesie bi enchere ebra ba ko mpo eniho a wo fra ema empire bo a bear day and I be in Tawan Tower, a free ho, a bra and pie bo and kaho. A bear day and you bet to me, a yasinina, say a bear bibi, a war, a bra, home cron cron candy and kaho.
But let me say this with love and so,
Mumamin fa or do any woo and my mind, and then a franca. Na men kaye ene adehyeman a ogyina ma ya po yen kan difo ohom konkon no ene ye nam amanyosem a asae so edi nipa wo wo adwemmoni abamu.
And if you don't watch, they're going to make one of the most fatal mistakes they've ever made.
Na se yan hwe ye a wo beyem fom so kese bi a won ye bida se se ya if you say oman no ehwehwe nipa ama wadi won so de ye hia e wo sa United States ahinkroyi mu se oman pani de ye hia e wo oman no enhia mu kese ase de ye hia e wo yan atemwo adan mu eyo nipa wo tu on bra ahye o nyankopon ensa
filled with the Holy Ghost
na mohom kron kron no ahye won ma na ne soro akwankyere edi won kan.
But instead of that
nanso eno anan mu no ye yi nipa wo ye nim defo nipa wo kekare won nim ekyere nyame sompa na wo po onyankopon to me.
Man who are atheist and sometimes
nipa won yi ni so onyankopon wo ho na eto de bia wa se esne sa ye di aba ye amanyo semu ama ye maino.
Not only that, but in our churches,
enye enonkwa nemom wo ye asafo ahodo no mu ye asafo ahodo no ase akosise ye se ye yi ye ahwefo ama wadi ye kan a.
We have gone to the seminaries.
Ye ko asofo entetia bia na ye nipa wo ye anim defo mu abrane nipa wo wo adwene mu nyansa nipa wo wo nim dia ekɔ akyiri na wo ne nipa no edi afra yi na wo ye nipa kɛse e wo mpɔtamu ho a me ni biribiara ekatia nipa wo wo ayamye e wo wo nantie mu woye ahweyie ewo wan abrabo mu ene sene a woni enipa afoforo edi na ewo oman no mu enipa akese ewo won gina bia a men kabri bi boni emfa ho onyankopon empanwu se me honhom ebeye boni sa nanso eda soara enye de onyankopon eyima yen.
It's the leadership of the Holy Spirit.
Eye home konkron no kan ye Kristo a owo nipa akoma mu nipa no bebre a woye animdefo a wodina ya asenka epuno achi no wo po home konkron no se owo hopa.
Many of them deny the existence of divine healing.
Omutu bono epo nyankoma ayarisa ene honhom no tumi se ewo ho.
I was reading an article yesterday.
Na making kan asem bi enroa mejiri se eye ko wankrata eni de so bi a e free Jack Cole ono Jack Cole a wa free mu ono won a wa satra e ba urade Yesu enchan no mu ba ko a na oye onipa kuko du for kese e wo ne damu na wo fre no e bisa no asem e wo Florida e san se o ma abofra kuma bi eyi bibia na e chechire ne nan ho.
And to walk across the platform.
Na onanti fa apane so ena oye saa no nti abofra no enanti fa apane so se de otaye no na ohwefom ebra odru ne maame nchen ni nyina eye Kristo tamfo enhyehye.
This young woman and her husband
na ababa awai ene nikunu ede yenua berima okatachie yi eba oman no asenye.
na ebra na esese asafu biara ejina onu abere ma jack echi no ebra na esese asafu ebe biara obo yesu kristo din ejina na echi katachie mu no
every man that calls on the name of
nipa biara na obo ewurade yesu din no na esese wokɔ won kotodwe anim e won paibo mu no hemom enu anan mu no ko wan krataa mu no yeah, I'm sorry, Feku, okay, see no more back on Ekan, say. When you want a 1 year so young, upon a woman, a boom, a bunifo, and you are very much Jacko, Echo, to a fiasse.
Could you imagine a church?
Who bet to me at Jinny Home, sir, as Safwa, or Frey one who Christo Dean, and you want a 1 year so young, upon war, a becabo moon.
To condemn a godly man
abu nyankopon nipa fo a odi na koma nyina ejina amatro kronkron no nenso waye
and then
nafe onuabarama god in lincy ena okoje no na bra temuafo a temuafo anyanie ni no eka ase obari mai eyo sisifo efise oyi biribia na echechire saa abofra no nan efri ho e na oma no enante apa ne so e na oka se wanya ayaresa na odi atro e na oyie biribia etia aduyefo emra e ne santi odi apobo asem ato ne so e na owura ko e sori ye ɛna ɔka sɛ owura metia saa asɛm no onyankopɔn ɛsa abarimaa no yadeɛ na temuafoɔ no ɛka sɛ mebisa obia a ɔwɔ asɛnniɛ aha sɛ saa asɛm no betumi ayɛ nokorɛ sɛ onyankopɔn betumi asa saa abarimaa no yadeɛ ɛwɔ apa no ne fa baabi na wama no ayare bio ɛwɔ apa no ne fa foforɔ sɛ twerɛkronkron betumi akyerɛ saa asɛm no mu a ɛneɛ meka sɛ owura ko ɛwɔ n'asɛm no ho akwanya na ɔsɔfoɔ bi ɛmaa ne nsa so ɛna ɔkaa sɛ w'ani die owura menkasa na temuafoɔ no kaa sɛ kasa
And the minister stood to his feet and said, one night
na ɔsɔfoɔ no ɛsɔre gyinaa ne nan so ɛna ɔkaa sɛ anadubi ɛwɔ poa na ɛhuru soɔ ɛbra na kodoɔ ketewa bi ɛyɛ amem na ɔgyeɛ anidasoɔ nyinaa asa wohunu yesu onyankopɔn ba no a ɔnam nsuo so ɛbaeɛ na asuafoɔ no mu baako a ne din de petro ɛka sɛ sɛ ɛyɛ wo a awurade ma memmra wo nkyɛn ɛwɔ nsuo no so na ɔka sɛ awurade no ka kyerɛɛ ɔsomafoɔ petro sɛ bra na ofiri kodoɔ no mu owura ɛnantee sɛdeɛ yesu ɛyɛeɛ no ɛnantee nsuo no so nanso ɛberɛ a ɔsuroeɛ no ofiri aseɛ sɛ ɔmem ansa na ɔduru yesu nkyɛn temuafoɔ no kaa sɛ wɔatwa asɛm no mu
Spirit leadership,
Amen.
Not intellectual.
Yehia, mohom krong krong kendiye. Enya enipa enimdefo.
Saul, the son of Kish.
Saul, Kish bano. Waje no safohini ewo omayeneso. Na ofa emerima empim miyunu. Ena Jonathan efa apem. Na Jonathan eko chire ensinabain. Na okum. Amorifoɔ emom na ebra okum wɔn no Saul ɛhyɛne totorobɛnto na ɔka sɛ mo ahu deɛ Saul ayɛ ofiri aseɛ ɔyɛ ahomasoɔ ebra onipa bi ebenya biribi kɛseɛ sɛ ɔbemfoɔ ɛwɔ onyamesom mu nimdeɛ mu pɛ anaasɛ onya biribi ketewa ɛtoa ni din so a obeye se de tie biara obi a onim ade nyina onyankopon enipa eye ahobrasiefo onyankopon enkrofo eye ahobrasiefo se unu obi a okase wanya hom kronkron no a
na wo free asese wo titi won ho a ayese wo ni gidie no won na wo hwehwe se wo beye bibia won ya.
Just remember they haven't received the Lord Jesus.
Monkai won sa enka Awurade Yesu no.
Then we find
afei yehunu se otamfo no eba na oba onyankopon enkrofo kuma no mu na watutu obia anywhere ni fa no no any dia otamfo no ehwehwe se obeye ani se obetutu aniwa mienu no se se obetumi a nti enipa no entumi enhunu de woye no any dia satan ehwehwe se obeye Kristo ni bia ene obetutu ne honhom aniwa said ye obetumi adi nimdie atenka nkoa chi ewo nuoma mu na enye hom kronkron no atenka edi ne kan enti afei ebra wo yesa no ebra ankuguo kese no eba de no afei Saul etwa ne ntwibidie kese mu mienu no de soma ekor oman no enyina ho na menya anka mun shebribi nso ewo ha ebra Saul esoma di mentu bidie asini eno koma Israel fo no nyina no na oka se obiara ompese obedi Samuel ene Saul echi no moma ne yesse de nantwi bidie yi aye.
Do you see how deceitful he tried to represent himself?
Mwa hu senia na denti ohwehwe se odi ne ho begina onyankopon enipa no anamu. Senia senia enye Kristo ni esuban. Na oman no esuro esan Samuel enti. Nanso Saul enya won nyina ema wodi nachi esan se na oman no esuro Samuel. Muma womedi Samuel ene Saul echi na empedo do sen ene ena yatie yen ni asafo kese no yen ene Kristo asafo no yen ene onyankopon asafo no yen ni ono ono se ene se.
It makes the people get a fear and think
ema oman no enya suo na wosusu se eno ene baabi a onyankopon eye adwuma na won pe won kronkron no kandi
won
be pese won be di enipa ti saachi ifi se won pese won bo won ankrankre ebra won pese won gi de won pe na edi mo hunu won kronkron no ene yentem wafo won yankopon a mayen pope anase ohwefu obi anase obiara se onye temu afo.
The Holy Spirit,
Hom Kron Krono, Onyankopon, Ewo Nipaduamu, Ewo Hom Kron Kron Tibiamu, Ene Yentemu Afo, Ene Yenkwankyerefo. Afi Adenti Nasa.
Me Pamochew,
Momfa, Aniamo Hui Enche, Na Aniamo Hopa, Menchrese, Meye Die Emfata, Meka Efri Odomu. Nenso won kronkron no eka se eyamfomso ema yemma se obetwitwa won trinwi ena eyamfomso ema yemma se obehyemtade ntientia ene slacks na wadi adubre akeka won ano ene won anim won kronkron no eka se eyamfomso nenso ye pese enipa ka kire yen se ni nyina ye emre tentia ye di machi ene Samuel wope se wotena ase ene nsia ekwan biara wope se woye na woko asore kwesiada anopa na nimdefo adisuani fefe bia owo abodin ahodo ebetumi aka asem kitua bi akyere wona ebeye a asesem ewo mu eno ebe ma won asumu aye won hini na ama won ani agye atise yikire bi anase kasamfoni ni juma die bi na wabo mpa ye kitua bi agu won so na wama won ekofia wodi ase bambo a ema won akoma eto won yem se wakosom eno enya hom kronkron no apede e hom kronkron no epese otina nyame mu de biara ewo na awotwe no mu ene anaju biara wote wo ho afiri wiase enoma ho nenso asafo no empesa wope onipa bi a obetumi akyere kre kronkron no ase ekwan a wopese wote no wontie hom kronkron no ne a okasa efa kre kronkron no mu wo mududo no epese okase awanwade enda no atwam eno ne ade a ema enipa no asumu eye won de wopese okase hom kronkron mu asubo bia ni ho enipa no empese wobeye biribi sonko ewo de ewiase eye ho wompese wobepue abonten na wawohoro won anim na emerima edi animtie etna na enye tawa na ehye won anumu na tawa ene droben ene normal emerima eye na ema epese watutwa won trinwi akofompa na woshe entade enketoa na wo chire won tebia ahodo ene enormal wope won wope emerima obeka chire won se ni nyina ye. I say, and a jubi, or bury maybe a baha, a becatra, me say, a son, some a cassa, a tia santi. Sir, a sorry for cook, a siebi, or bear ye in noom, a cassa. You bet you on your bury my brand, I'm touching it, Nayan Nunya she, sir, obeji, tips, no, a free, a nipano, na, wapa won chew ana se ye be yi o twetwene ka se me ni won yankopon asem be gina se e be gi bi biara e wo ma bra bo mu a metme ase ama asem no na me ka se e ye won yi tip se ene se emfiri enipa no ho me ka se me ka bi biara wo ma bra bo mu a mani ewu e wo ho I call back no tape. Bia bia. Mene dia hom kronkron no eka ena atena. Eno ena medi tiase ena medi ewu. Enye se me hwehwe akasa afa me ho. Embo me hwehwe amamo enhweso afa de ekoso ho. Se de mo behunu na mo ate ase. Eye nipa ena opese enipa eni won kan. Na won pe Samuel. Afi ansa na wo sra Samuel enwo se ohene no ana se Saul se ohene no won fa jeme Samuel e ba won chen biu. Na me be kasa e wo kasa anka obeka no ene mo betumi akenkan o kan se asemmen ana e wo ho se onyankopon e ye mo hene eye ye hunu onyankopon.
Well, I am his representative. Samuel said, "Have I
Samuel
ever told you
my
anything
be
wrong?
Biara,
have I ever prophesied anything that has just been said it would do? Have I ever told you the word of the Lord in our
maybe Samuel,
have I ever prophesied anything that has just been
said?
Have I ever took anything from you?
Maji bribi efri mo hopen. Medi bribi abremo a enye sedie ewurade asie nie. Na onyankopon adi ho adanse e bribia se eno ene nokre no. Na osoma apra na emu edin ene nsuo munim kresem no mo ehope. De kire se na Samuel eye onyankopon kasa mafo. Na said Samuel eye nana musifu pepepe no ene hom kronkron no ene onyankopon kasa mafo a oka de kire kronkron eka pepepe na oji de kire kronkron no eka ye edi na omfri ho kitikiti baako nenso na ope obi a na otumi ka biribi sononko ekyere won. Na enipa no antumi anka se na Samuel nkomhye enye pepepe. Why ana wo kan se Samuel ninyamu wakasa ewo Awurade din mu. Na Awurade ama sade wo kan ye no nyina aba mu. Mfomso baako enimu. Wa ama ye ho. Ama sire ye sika da.
You have supported yourself.
wumisa yenda se yenye biribi kese mwa wasobi emma wode wure eshe unyankopon mu na wajiu afri enuoma nyinaamu na wonsem eye nokre biribiara wokasa fa awurade din mu aye sede e wokan kan aye no nenso yedasoa epe ohene.
Can you see the
mutumi hunu ebrabo no?
Can you see
mutumi hunu ono bonsam ene de no
mutumi
ye adwuma ewo nipa so se anka obe gyan ne ho se oberima ana se oba ama hom kronkron no na watie de se de awurade asie nie etie no anya abrabo krojin subanya enkekanwa enimu anya abrabo sononko oman sononko oman kronkron nipa wotom eniyoe mu woni wiase mom abom na woni yoe te se wiase na wako asori bia woka se nyina ye wodie ye te sa na koso mutumi hunu de etie woka se biara sa enni ho se ayaresa oh onkonkon mu asubo no na eye nhyehye bi e de ma asafo no wonsem fufuro mu no afei onyankopon efa enipa no oyi honkonkon no efri asafo no mu na moma asori fekuo no enkoso ensi
dabi
bibia sa enni ho honkonkon no nokre asem no ena ebe di mokan kosi se yesu ebeba nenso eno ne kwan a ekoye so ebe di to me ono kese onya edom kese oh onya akode fefe onya anyumtofo onya nkatabuo pi ene onya ejan pi oh obro amanya akanu nyina so
and he brought them into a democracy.
Ena odi won be wura dodo amamwo mu a na e chani biara na obi atepen na eno ene de yen asori fekuo ene asafo ahodo no aye pepe pe ene yen ena ye wo asori fie akesia pa e wo wiase yen ena ye wo nipa wo siesie won hu ye pa wo wiase yen ena ye wo scholarship a eso pa ye tumi e de ba ti se sol nipa watete won a wo tumi fa sa agyan no na wo tumi di tu anamon na wo dane dane no ekoso se aman no esuro won na waye nipa watete won ene bibia.
But one day there come a time
nenso da krubi
that there was a challenger
coming ebre bi baia obi betwa won empoa
and it so excited the whole
na ema israfo asrafo no nyina ho diri won ko si se won ho popo ye e won pa boa mu.
Goliath made them a challenge.
Goliath ebe twa won empoa se se munyam kopon ene de moka se oyɛ no a
you are the best train
muna watete mu yie pa na otwa won empoa na woni de wonye won katabuo fefe a wapepa ho no enye adwuma won agyan pi no enye adwuma. Na bibi wo ho a won ti ho asem da ansana na esi na medi nidie nyina ani nyame mu obuo ani nidie ani animo nyam ani odo ani Kristo mu ayonkofa e ka yei.
I read the other day in an African paper
making kane dabi ewo abibire mu krata bi mu babia yen kiss bano yen mpo atwani ewa asempatie mu no ebra kramoni bi etwa no mpoa Billy Graham
said if your God is God let him heal the sick like he said he'd do.
O kan se se onyankopon yo onyankopon a mano sayade te se de o kan se obeye no.
And the son of Kish with the rest
na kiss bano oni asrafo aka no waye kom ena wo free oman no mu ekoye e won kuguo mu eya nim guase ye yankopon e yo yankopon yewoyen asafo ahodo yewoyen asempatre kama kama yewoyen nyumtofo a otua wonka yewo anyumtofo okuo papapa abantentia eware pa ewo oman no mu yewo eni papapa sikafo a wodo so pa yewo enimdefo yewo nyamisumu nimdia emudo yetumi ka asem no yetumi ka yetumi ya asempatre na yedi nipa ebam na yenya opepepem afidia wana wa satra aba asafunumu ye anyomtofo a otua wonka ye nim de asempatre wonim senia wobehia empoatwa etisa wonim hwe fa ho wonim hwe efa na yarisa tumi ho efa ho nkunkun mu asubo ho efa tumi a etumi so berima akokram ekunumu na oma no ede ne ho wonim hwe fa ho wontete won e wo saa kwan no so said ye saw ene ne nkrofo a enipa aye won no etie nenso wo ma me nka kire o nyankopon nkrofo ene mo emofra se wo betumi a hunu se o nyankopon enya oda se oma wo adanse ye
not knowing to saw
e bra onim saw de na Saul nim hwe fa ho embo no nyankopon ewo David kuma bi ewo akire ho bepo no akire ba bi na oma enwan no asofo onwura na odi won anim ewo nsu a eho juo ho ani enwura mmmo no edidi bia na odini neja enwan ho na se bibi be mu a otamfo no ebechi neja enwan no baako na onim onyankopon tumi a ebechi saa adwama no enkwa onyankopon daso a wo David bi baabi a wo nim de ekyere se wo ji onyankopon enwan no baako enkwa enam onyankopon tumi so odaso a enim bibi efa ho na owa ireshemu na onim hwe efa so akonde ho na na ompe emu bia na ompe wona sori fekuo no mu bia na ompe akode dada no a na egu ne so no
but let me go in the power that
okay say me nim hwe fa ho embo moma me nko e wo tumi a me nim no mu na wa manage nwan no aduane na wa hwe adidi bia no so na oma won aduane papa na wa tena ase na wa dore ye
man shall not live by
ye abodo nkun na onipa nam so ebetena ase embo asem biara efiri onyankopon anumu eba no so onipa betena ase nokure hwefo no ema won aduane Yesu Kristo ti said ye otie enura ene ene dapem ena se otamfo no kire baako a ewo yade mu a onimo onyankopon tumi munhwe David kuma no a ogina ho no oka se saa onipa no eyo okonfo efiri na wo mu na efiri ne mranti bremu no na onim hwe gi se agyan ene akode watiti do yie oyenyame sum nimdifo na monim hwe fa ho oka se eye no kra owura minim bibia efa ne nyame sum ntitie nenso ade aba akobi wo ho a minim se so otamfo bi ba mu a se obechi maje nwan no mu baako a medi onyankopo tumi ekoy na me ko jin medi no sane ba ahodin mu biu medi no sane ba adidibia momo no enwuno ase ene nsu a eho juo ho na onyankopo a odi jata no ehye me nsa no na mi kum no bra obefa enwama no mu baako no na oma mi kum sisire no sara no osuru nyankopon ebeka me ho na ma kum filistini momunotuni
we need leadership of the Holy Spirit
ye hia ho mkronkron no kan ye me nim me na aka
no one does
ubia enim.
The other morning I was laying in my bed.
Anopabi na medame mpaso.
na me ye na mada na me son da ye se Joseph e yare na ma fa no se me bom pa ye ama no na Abraham sorry ye no na ma ye basa e kan se eye e bia Joseph ebe yare na me hwe abribi edi manim e kro ase sunsum tuntum kuma bi ana ase ahosuo kokko na aye ti se eye me na me hwe no ena na obi nso efiri machi eba fita na eye ono a me hwe me yire se me hu se wate na ni a se de metumi akyere no se obetumi ahunu ani suade hunu no a nenso na oda
me ka
se o me di ya o erade nenso sabe ma bra bote
ese
se hu pia me ko bibia me ye ho ebi biara bibi besi no me susu se wo ena wo ye na me hunu se na eye satan ena ohwehwe ayi mi afri ho me ka se se obetumi adi manim kan a na bra me hwe ye no mi hunu onipa animu a e fe pa na ogina manim e hwe na chi o ma ne nsa so ena o so me die mu ena o frase e fa kwan sei so ani so ade hunu no efri mi so adanu kwasi ada no pa na mewo na masori ntem na eno eye memene da anisuade hunu yi ewo aha me ebrebia mitusu ebrebia se mebewu eye madi aduonum eye mebre enye ma anwene se eware na medwene ho de meye ewo saa honhom nipa dua no mu osu nipa dua ebeba se mehunu menamponom a wosombo no na ebia emununkum ketua pita bi etwam na ebia onuabarema Neville ena okọ no ana se ontumi nkase hallo onuabarema Branham na se Yesu ba afei meye onipa bio misusu sa emrepi meson daye se na mewo atoye na me fa ba bia shake brush ewo na me yire eka me ho na yiyi mpata na me jina ho na me bue epono no na ewiem aye fepa na wonte se de woye ewo bonhwa mu ha na woye blue na mununkum fita fefe na me ka kire me yire se me ka se esese anka ye wo ha emretenten a abesne kro no odofo o ka se emofra no ntira na esese ye wo ha Billy me ka se eno na manite me susui me so dae pi eya me nwanwa na me hwe fom na oda me nchen na me sori efiri me sumi ye so se de mu mu bebre eye no me de me tiri eto empa no eti na me de me nsa eto mechi na me da ho ti sei na me kan se eye eya me nwanwa de ebe ye ewo efa no ho
I am already
Medi adionum dada
and I haven't done
na menye bibia mpo
if I could say
anka metumi aye bibi aboa awurade a
ifi
se minim se mewu bibre mu efa ekọ anye bie no ana se de echene efa se metena se echere te se menkrofo a bibre mu efa eda so akọ na mehwe mehu hiae na meda ho pepe se mesori na ebeye nonso me kan se me jiri se me ko asori anopei se me ni asia me pese me tie onuabarema Neville se oka asem no enti me kan se wati wani me do na oda asumdwie mu pa na me pese me hwiri yi ase sami me to me enye onuabarema Branham kro no a na me ye dada no
And I looked, and I heard something kept saying,
"Na me ti bribi se ekase."
Press the battle.
Wefri asie.
Just keep pressing. Kuko wenim.
Wodi e ko wenim. Me wosu mi ti simaka kra. Misusu se eye ebia na me dwene ti sei monim onipa tumi nya adwene bi na me kan se ebia misusu sa
Press the battle. Keep going.
E kan se kuko wanim koso koso. Me kan se ebia me na me kan sa. Na me ka ma no. E na me de me nsa eto ma no so.
There it come again. Said just keep
na ɛhɔ ɛbaabio ɔka sɛ wodeɛ kɔwanim sɛ wonim deɛ ɛwɔ ɔkwan no awie a na ɛyɛ sɛ na metumi ɛte Graham Snelling anaasɛ obi a wɔto saa ɛdwom te sei wɔto no wɔ ha anaman ɛne mu nyinaa mafe efie ɛna mani agyina na mepɛ sɛ mehu Yesu.
I would like to hear those sweet
hearts. Mete saa adoma de no se ebo.
It would brighten my
ebeshre me kwan so na ebema ehu nyina ayira.
Lord,
Awurade, ma me hwɛ entra ebre no awieye.
You've heard it saying here to church.
Mwate se woto no asore ha.
And I heard something say, would you like to
na
meti
biribi
se
eka se wo pese wo hunu akyire ho.
I said it would help me so much.
Me ka se ebe boa mi bebre. Na me hwe wo breka kra mu me anchere na mababia ye kakra bi a isane ye. Me hwe akyire na eho na me wo no me dampa no so na me ka se ye eye biribi a enwanwa.
I would not want you to
afi me pese mo beti ye mu. Ye ewo masafo enim. Ana se mi nwan a me hwe won so. Sena eye na miwo nipadua yi mu anaasha mafri mu o se wofa me call yo na ente se aniswade hunu no mu biara manya pen na mitumi hunu eho na mitumi hunu eha na bra me dru sa bia ye keto ano mi hunu enipa pi da se wo ba etiatiam o ye nia very ma a wo sombo na me hwe na ema bawa ebia wo wo won fie aduonu mu dun wo twikosi aduonu na wo de won sa etutu mikon mu e na wo tiatia mu ye nua bari ma osombo rantie e na wo bei e wo emranti bra e femu na wo aniwa e shren na ayesen sroma apue anajo won si aye fita se ahwenie na wo tiatiam e na wo soso mi mu e na wo tiatiam o ye nua bari ma wo sombo na mi gina ho e na mi hwe na ma ye abrantie mi hwe ma chi e hwe mi ni padua dada no se eda ho a mi tiri eda mi nsa so na mi ka se mi nti ye ase na sa e ma ba wa yi e di won nsa e tutu mi kon mu afi mi nim se ye e ye tiefo a ye di afra na mi di ani tie e na mi ka ye ani ahobrase honhom e mari mari ntumi emfa won nsa ento e ma kon mu e wo bra enipa atenka enimu nenso na enni ho.
There was no yes.
Na enura anase ochina eniho. Na won mre. Na won mi wunu sa emba fefe sa da ewa ma brabo nyine mu. Wowo trinyu kosi won sisi. Skirt tintin e kosi won na ase. Ena wo bam me. Enti se e bam mo a mea mi nua ba oti ho yi ebe bam me.
They were not kissing me and I was not kissing them.
Wan fe ma no ena ma fe won ano. Na eye biribi a me minni ono ono ensemfoa minni nsemo a meka peye entumi enkyremu fefe empo entumi enkyremu baabia na eye biribi a minni esese wowo ho na me hwe kwan Yesu ene kwan sɛe so na wo ba ewo mpim mu na meka sɛ mentie ase meka sɛ eye
won hope
na eha ana hope e baaye na one ono ene meyire a odi kan oba no tu mrika na wanka se mikunu oka se minua berema osombo na bra oba me no na oba fufuo bi ejina ho a oba me e na afa hope e bam sa oba yi ene obi a na mi susu se oh ese se ye eye biribi sononko to me yet biribi ewo ho esusu se oh mepese mesane makosa efunu dada no mu bio me hwe ho ehiai mesusu se ede ani ye na me hwe ye pa na me ka se mintumi nti ye ase nanso hope eye te se oh ohohwo titiru ewo agabo ase na onya sononko na mmo otise ohohwo titiriwu ewo adwabase na meti eni bi afi se ekasa kire me na eno ewo edan no mu oka se yei ene de ewo kan ho asem se eye hom kronkron no yei ene odo a ewie peye na bibiara entumi emma ha eno enka ho
bomi timo
pa wa mabra bomu esne kane no say jise odo a ewie peye na ebeko ho ani bire bia enni ho obre enni ho owuo enni ho yade entumi da enko ho owuo entumi entumi ma emma unyini na ono na wontumi nsu na eye ni gie nko a o minya bere ma osumbo na wofame eko osoro na odi metena ba bia ekron misusu se enye daye na meso mehwe me nipa dua se eda empa no so na odi metena ho ena meka se o ensese metena esoro ha na emere ma ene emma bai efri afanu no na woye emabunu a wo tiam na oba ba ko ebi ejina ho na otiam minia berima osumbu ni ajipa se ye hu wo ha ka se menti ye ase na afei sa ene no na e ka se firi mesoro no e ka se munimu watre watre kunkun no se na adifo no ene wonkrofo e na aboa won ano na me ka se ane me ka sa e wo trensem no mu o ka se eye yei ene bra woni wonkrofo e beboa mo ano me ka se ene me hu won na meja womu atinka ane me ka se nanso woyem pimpim braham fo enno so sa na sa ene no ka se wonye braham fo woye wona wonam wo so sa kirae woye wona udi won kan eko ewrade nchen na o ka se e ma no bi wo ho a wo gine se won ho e fesa no na wo wo beye emfinhia aduokuno ebra wudi won kan eko ewrade nchen enye wanwa se wo teateamu ye nua berma wo sombo na wo teamu won nyina preko eka se se wankwa anka ye maha mehwe ho hiae misusu se eye mentiase eka se o ehe ena yesu wo le pese mi wo pa wo ka se afei otisro kakra osro ekwan se so o ka se da bi obeba wo nchen wo hu o ka se wo soma wo se okandifo na onyankopon ebeba na se oba obebu wa ten se de wo kirekire won no edi kan se obeko mu ana se won ko yebekomu sadie onkyerekyere etie eka se mani gisa na paul eye na esese ogina ti sei na esese petro ogina ti sei ani eka se ene meka asem biara a wokae ma mani amfri eno ho da amfa anko efa baabi a wɔbɔ asu ɛwɔ Yesu Kristo din mu no meyɛ saa baabi a wɔkyerɛkyerɛ hɔn kronkron mu asu bɔ no meyɛ saa baabi a wɔkyerɛkyerɛ yɛ no meyɛ saa na saa nipa no ɛtea mu na ɔka sɛ yɛnim saa na yɛnim sɛ yɛne wo ɛsan akɔ asase so dabi ɔka sɛ Yesu bɛba na obebu wɔ atɛn sɛdeɛ woka asɛm no ɛkyerɛ yɛn no na afei sɛ wɔgye wo tom saa berɛ no a na wɔbɛgye wo atom nso na wɔka sɛ afei wode yɛn ɛbɛma no sɛ wo nkuruwa a ɛfiri wo som adwuma mu wɔka sɛ wobɛkyerɛ yɛn kwan akɔ ne nkyɛn na yɛn nyinaa abom yɛbɛsane akɔ asase so akɔtena daa meka sɛ ɛsɛ sɛ mesane ɛba seesei ane nanso kɔ so a mehwɛ na metumi hunu nkurɔfoɔ no ɛwɔ akyirikyiri sɛdeɛ metumi ehunu wɔda so a ɛɛba wɔpɛ sɛ wɔba me wɔteam yɛn nua barima a ɔsombo ɛhɔa ɛne bi ɛka sɛ deɛ na wodɔ nyinaa ɛne wɔn a na wɔdɔ wo nyinaa onyankopɔn ɛde ama wo wɔ ha na mehwɛ na mekraman dadaa no ɛɛba ɔnante ba soro mepɔnkɔ ɛna ɔɔba no na ordinary tri eto me ma battery e na osui o kan se de na wodo enyina ene won a na wodo enyina
God has given them
in onyankopon e de won ashe won sem enam osom adwuma so na minya atenka se wayi me a free sa bia e fefe ho na me hwe me hu hia me kan se wati wani odofo na odasoa eda na misusu se oh nyankopon oh buame oh nyankopon e ma me ntoto asem ba ko ase ma me ntena sa asem no mu na me nka asem no me mfa ho ene de eba ana ase eko de obia beye senia Saul dodo e ma kisa e be sori senia dodo sei se ana se ofofro no mame awade empim enko sa biaye ho owo huhu enyina me kaye e wo bra me twa kronkron e da manimi anopai me wo abarima akuma bi e wo ho wadi emfinhia enan a metete no me wo abayo a wadi emfinhia enkono ena de obru emfie dumiensa a meda ho ase a wafa awurade kwan so nyankopon ma mentena ase na mentete won e wo nyankopon afutuo mu na eno akyire no ewiase nyina ase wo tiam e kyerɛ me ema wadi emfinhia aduokono ena emarima ena ahoduo nyina se anka wankwa anka ya maha na onyankopon ma menko enko manim embom se eba owuo a enhame ebeye enigye ebeye enika samekomu afri proye yi ene enimguase mu se metumi akọ e wo soro ho akwansini opepepem oha e kọ soro block ehina nan na eno ene odo a ewie peye anamon ba ko ekwan yeso e ye tia kosi se ye beba abeduru ba bia ye wo sesei
e beye proyesun sum keke
sabri bi ketwa no a yetumi enya adwene na ye tenka se biribi wo ba bi ye nim de etie
Oh,
me now for no ma mosombo. Ma dofo ewa asempa no mu. Me ma womo ama o nyankopon. Muntie me, mo shefo. Mo menya anka ekwen bi wo wa metumi akyemu akyremu. Ensem bia enni ho mentumi nya enni ba bia nenso ahomi ye echi no eye animonyam bribia mo ekwan biara enni ho se mekiremu ekwan biara enni ho mentumi enye nenso de oye bia adamfo tani bibia to nche kosi se ubenya odwa ewie peye betu ba bia ubetumi adọ obiara otamfo biara bribiara aka sa eho ensra ba kono ne de ayemi nipa sononko mentumi da enye sa onua berima branam noa na me ye no se asase ewusu se enyinam etitio se otefo no editio ekyere me su o se etie biara emfa ho mebeko akomanim enam onyankopon adom so efri se maka asempa no akyere abode biara ene enipa biara metumi me hye won nkuran akọ sa asase fefe no so no ho a ebeye se edin ebeyia awodin pi nim senia emre no tintin etie ye nim se ye kasa e wo honam famu a ono efri min hwehweye mu da bi no o kan se wo wo emfinhia aduonunnum a edin abrabọ pa mu utim ho pintin eno eboa me nanso o na enye eno a eno enye eno a eye biribi ewo emu ha esese de epro yi ehye de empro de ewuo yi esese ehye de enwuo kesema ebia wo be sori
ɛno ma papa a wɔyɛ nyinaa menni bɔne biara kasa tia wɔde ɛma ahiafoɔ ne ɛbɔborɔfoɔ na monkae adɛn samuel ɛka kyerɛɛ saul sɛ wo nso wobɛhyɛ nkɔm na saa mmarima no mu bebree ɛyɛ akɛseɛ asɛmpakafoɔ akunini wɔtumi ka asɛm no te sɛ abɔfoɔ nanso na ɛda so a ɛnyɛ onyankopɔn ɛpɛ onyankopɔn nana ɛsɛ sɛ ɔyɛ wɔn hene onuabarima onuabaa wode ɛma hon kronkron no ani wo kan.
Let us bow our heads just a moment.
Moma yɛnsi yɛ ntrase ɛbere tiaa bi.
I'm so homesick and blue. I want to see Jesus. I would like to hear those sweet harbor bells chime. It would brighten my path and would vanish all fear. Lord, let us look past the curtain of time. Lord, let me look past the curtain of sorrows and fear. Let me view that sunny, bright climb.
Oh, amen.
It would strengthen our faith and would vanish all fear.
Jesus, thank you, Lord.
Lord, let them look past the curtain of time.
Hey.
I am sure, Lord,
me gidi se Awurade se asafukuma yi anope yi ebetumi ahwe atra twamutam no a na enye amane a ewo wontem bibia entumi enye ho enye yade enye hwe gise peye na eye ahome baako ene da eha ene eho ntem efri enyini ekosi emrante bre efri ebre ekosi oni awie efri ochina ebre ene enura awre ho kosi sese ebre efri oni awie ewo peye mu ebo mpaye onyankopon se wobeshira onipa biara ewo ha se wo mu bi ewo ha erade na onim wo a ewo sa odo ekwan no so a na nokre ni agya bibia entumi enko sa kronkron bia ho a sa odo enka ho awo foforo no se wo wo foforo no hom kronkron no onyankopon eye odo na yenim se eno eye nokre emfa ho se ye di ye ngidie etutu mepo se ye ye enoma akese eda so a eno enka ho a eho de ye ntumi emfro sa atwede akese no no ho a nanso se eno eka ho a ebe ma ye nso atra ewiase dadwene so bom paye eja se obe shira enipa no a wowo hai na ma emra se onipa biara a watie mi anope enka no krei na waye medansefo Awurade ati seti ti Samuel makabri bi akire won pen ewo wudin mu gise de na eye no kre waye atemufo no na me kachire won sese Awurade se wodi me ko sa asase ne so na wonim se eno eye no kre na afi eja se ebinu wo ha wonnim wo a ma ye enye edon a obeka se Awurade fa hye mi mu ope no a meye wapede ye ma ye eja.
And now you with your heads bowed, would you raise your hands and say, pray for me, Brother Branham. God will within me.
Na afi mo ebra mo esi mu triasi mo be ma mo nsa so na mo aka se bompa ye ma mi onu abarema Branham onyankopon pe emra mi mu.
Now while you're right where you are
afi ebra mo wo ba bia mo wo yi a
just real sweet.
O depamu.
Why don't you just say to Father? Adenti
ena won kan kire eja.
God.
Onyankopon.
Within my heart.
Wo makoma mu ene.
Me pu ewiase
no
ma
nyina.
Me pu bibia.
Se me do na masom wo. Me nkwa enyina.
Na
meye.
Ifri
ene ekro. Medi wachi
e wo kro kro kro
no mu ensem bia
se wo mo mo asu
e wo kristofo asu bo mu a
meye
ewrade
if I have not yet received the Holy Ghost
se menya ho mo kro kro no mpo a mo be hunu ebra mo nsa aka no e de be ma wo e de be ma wo ahotoso no ene odo a ohia no.
Oh, you.
Oh, why a bribe for when you are at in cabby to say a beer or tear and answer what can't cast up for a year. And so, says, sir, Nyanko Pon and Donno and Niwa. Money, mini, Cecilia.
Monka
say a radi, Mashama Kumamo, a name a cremo. Say, we home home a bit rammy, Mamma Tunia do, Nama Dini, Namanya, sir, Nyanko Pon, Donno, Ewa Macumamo, and ne.
Say,
a dinner cosa, assassin, so a bra, me homia, a trap to a filly moon, a bra, ye bompaye, wo bompaye, wa, say, wo wa, wo quinsono, wo bompaye, be so Nyanko Pon. Se onye sa emaw me domo mo emerima mo sombo a mo afu adwuno etete ha a mo aye adwuma din na mo ama emo franki toa aduane adie mo amobrofo ma me mpanimfo mo apepa ni suo afri won ani ase mo ma me ema mo ayrehyemu ye oniaba odofo enye sa akwan ne so ewo ahome no achi no ho a
bijidi
se ewo eden yi mu enokure mu eyete bia yete ase ekowura mu
ye
eye proya yete mu sese ya nanso bo ope ewo mi mu erade ope enye ho momo mpaye ebraye bo empaye abom
reverently lord upon the basis of the word so erade
ye jina wasem ene wo hom kron kron so
ye
nije se ye nim ba bia ye awo efri ye nije se wo ye a emfri onipa pemu ana se de honam pemu na emom efri onyankopon epemu na ye bo mpa ye ene eja se
wona
wo bi sa fache adumi. Se wo honhom ebe yesa adwuma no erade.
E
kwan bia ni ho e de mame se meye.
I'm just a man, another son of Kish.
Meye onipa keke, Kish ba foforo.
Embom
ye hiawo hom kron kron no.
Onyankopon
mame yesa Samuel.
Oba
ko a oka asem no mu nokre. Na wadi ho adanse emretintin ni na megidi se obetoa so emretintin a medi unokre ma won nyina ensa enka dan kwa eja ema sa eda yi emfiri won so da wodon a wo be free as ewiase mu no ma ye de maka akire won yi emue enko adikan no mu na
se
de ye te ha se awufuo ene na ye hwe ye watch na ye dwine ye aduane hu adwuma ho otine obra mu o how any obre
warin
ye ho sabre no won nyina be free ho
no
how biara enni ho
one
great na da ani je kese ba ko ma won sa abrabo no eja obia
me
bisa o ye eja
te
onipa biara o ha anope yi no a wo ti se me kan sa ani suade hunu yi no
ma min
sia wo mu biara e wo efa no ha
wo
mu se emerima bi e be wo ha woni min nya adwene ene ma enso
nenso
eja ema eno ensi yen kwan ma yen hia won ewo eho na won tumrika nso na yen so ye ho mu entiam yen nua berima osombo ma enye se
woni
kire ho ewrade
e
kire obiara won a medo won nyina ene won a wodo mi nyina
bompa
yesa ebe yesa kwan no so ewrade
na me do won nyina ma won emra eja.
I offer them eternal life now. May they do their part to accept it. For I ask it in Jesus' name. Amen.
Me ma won da enkwa sisi. Ma won ye won famu die. E di agi no atumu. If you say me bisan wo Yesu din mu. Amen.
We have
a break a crabby. Na ya bompa ya ma yarefo no. Me hunu se ye wo abayo ayarefo kuma bi wo ha. Ena ewura bi eti akonwa mu.
Now to my most precious brother.
Afi ekoma mi nuanom a mosombo. Nuanom emma me pamochew. Monye me nsem no basabasa.
I don't know what.
Menim de esi ye. Menim de esi ye. Nanso Onyankopon. Ebra mewu no. Ma me nsane enko ho.
Ma me
nko sa bia ye ho. Eho ena me pese meko. Ba biara e wo no.
Enye se
me hwehwe se me ye se Paul. A wo ko osura etoso me yensa no.
Enye
sa na me ka.
He was just trying to give me a little something to push me on. Would it seem irreverent if I read something here just a minute? Would it be all right?
Enchre obu anase making kan biribi e wo ha simaka kra ebeye papa ana.
One of the nation's leading magazines. Billy Graham.
Omanumu enwoma baako a edi kan. Billy Graham.
Dr.
Billy Graham. Na waton sa afren se onko ono Islam. Ewo kratafa no anim. Ewo the African Times mu. Ojifue edunum. Mfiapem ahankro adiesia. Otrefo a otre asem no na oyɛ kramboni Muhammadan. Odine se esese anwanwade edi Kristo asem paka no achi. Ɔte sɛ deɛ ɔte ɛnura ɛnɛ ɛne daapem. Yɛti asɛm no mu ɛyɛ yei. Kristo ɛhyɛ n'akyidifoɔ bɔ. Ɛbrɛ a ɔkaa sɛ, deɛ ɔgye me di no, ɛnwuma a meyɛ no, ɔno nso bɛyɛ, mpo akɛseɛ ɛsene yei no ɛna ɔbɛyɛ. Anaa asafo no ayɛ ɛnwuma no pɛn, sɛ Kristo suban no, a ɛwɔ twerɛ kronkron no mu no. Ɔbɛtumi ayɛ ɛnɛ. Asafo no mu bi ɛbɛtumi ayi ne ho. Aye mpo anwade a Kristo ye enu mu efa.
Not to say great.
Ye nka enwuma akese. Obetumi se ankrankre. Wa gidin Kristo ni otidinafo ebe sori anyane owufo aba enkwa mu. Obetumi anante poso. Obetumi asayade. Na wa ma onifrani ehunade.
Is not this according
enye yei sɛde mfomso a wabodin esoro no tie a efiri Muhammadan no ho anaasɛ etie anaasɛ Kristo no nso hwɛ agyidifoɔ no mu bisɛn akyidifoɔ no mu bi ɛnsɛm anaasɛ ɛwɔ mugyidie mu ɛnsɛm dodoɔ no a kramoni no ɛka no ɛnsisi so wɔbɔ kramoni adapaa nanso na ɔka no korɛ nanso deɛ ɛsɛ sɛ anka wɔka nie ano yie papapa ne sɛ wobɛkenkan twerɛ kronkron no na woahunu koran no koran no ɛkyerɛ sɛ ɔno ɛnam ɔnam ɛmfato ho so kyerɛ deɛ Muhammadan ni agye to mu no ɛyɛ titiriw na ɛtra kristo som ɛyɛ paa Ahohoahoa. Nsusu. Nsusuɛ. Ɔtwerɛfoɔ no, nanso, wabɔ biribi a ɛho hia so ɛfa anwanwadeɛ a ɛyɛ asafo no dea. Nanso, ebio no, ɛha, yɛnyi ɔtwerɛfoɔ no nokwaredie enni. Ɛfiri sɛ, wɔn na obetumi akyerɛ, na obetumi agye akyinnyeɛ. Efa awanwade a osofo William Branham ayɛ ho ɛwɔ nkramofoɔ anim ɛwɔ abibire manafoɔ ɛbra empim du agye Kristo sɛ agyenkwa ɛwɔ William Branham ɛsum adwuma ase no ɛwɔ Durban abibire manafoɔ ɛna baabi foforɔ ɛfa wiase baabiara anaasɛ ɛnkɔ TL Osborne so
ewo abibrem apoye ewom ejinama Billy Graham ohamu enchemu oha ye ka ase misapoti no ho asem enye biribi ase misapoti yi ho enhia
in the midst of every bit of it
nanso nini na mu no
we didn't know what we
were
frame doing
me. Wo ka se ye ye nye traso na ye nim de ye ye na esese odi adanse ewo wo akrata mu se onyankopon eye se etie biara onyankopon eye onyankopon ene se de na otie dada ko bedine se ebia na wonyi ni wonhunu ansuma wanya no kokuam na enkrofo empem wo ha na wote ho no ehwe no ebra wo hunu saa obubu afo no abarima amobrofo no a oba ho no hom kronkron no eka na bra bo mu nsem e kire no ene nooma ene de si ye wo ho na hwe se nkramofo empim du atretre won ho e wo form adi Yesu Kristo adi se wa agye nkwa da so a e wo tie lockdown fo ene de akika ho a wo da so a e ma enwamma aduane
I guess
brother Abema Osborne enya nko nkramofo no mu wo kire se wo ba bia nanso yada so a wo nyankopon a otumiji enwamma efiri jata nsem otumiji enwamma efiri sisiri ensem eye mame se mahunu se obetwere na wa hye nso daabi ogine se wonye ofiri hoko na wodane wonachi na wokan se ah saa enna no atwam kramoni no ekan se enna no atwam enye na atrokronkron no enyina atwam munyina mo afom mo sumu onipa onipa owuye na ni dindi Yesu na owui mfinchia tenten a abesne kro na biribia ni ho se osori efiri awufuo mu nanso wantumi anka saa ewo deban enhyemu no ase eho ojinai eya de kro no a oye ye no e kire won se ye no kure afi mpo asore feku no na esese wo sane ba onipa kro no ara otwe ye e ka kire mi se esese metwe me nkire kire a e fa kire okronkron no ho no esan no ono ene de otwe sa e wo won krata mu no onyankopon be ma won ayi na ye seti biara afi emfa ho e ye no kure obema won ayi na ye seti bia ye wo abayo akuma yarefu obi eti ha oya wa bofra na e den na e ha no onu aba
bring hemorrhage
mami adini mu mojatu o ane mfrinchia enai e wo osanamu o ofri maringo ana se ba bia e wa ase ho poli abayo ano nie afi adie ba akope na e wo ho mami a e betumi agi abayo ano nkwa eno ye onyankopon nim no eye mani gye ewo saa ho wakobɔ mpa ye ama no onuabema nebel isan se onuabema nebel kobɔ mpa ye ama no nunti ne ho atɔ no kakra da so a wo enwanhwefo a wonim enwamma aduane wo hawo ne den onuaba adɔfo otia konyɔno mu ho wo de kokram
well if I just asked you something, maybe right here, how many years been healed? But
say, Anka, maybe sa obribia. Ebia, e hape. Mumudu do se ene waha. Wasamo kukura me yadie. Mumamo nsasu. Sheha, unyaba. Unyankopon ene oyare safo ono. Yinimsa. Se, meka tre wo se, mitumi akofom ho. Na me yisa moja tunu efri abayo anosu. Na mama ne huwa tonua. Meka mfumso, ena atre uo. Ana se, metumi ayi kokram no afri oba ne so nanso menim ade e baako na sisire bi ewo ho kokram ade ho no anifra ena mpo obuo ebe kire onyankopon enwama anu bi dakro bi ena mede onyankopon tumi epuye ena mekum no ena mede saa adwama no esane baaye eye nokre na ene yipue yɛmfa biribi kɛseɛ bi sɛɛ ne sɛɛ mede ntɔm wɔ ketewa bi a ɛyɛ mpaye ena mede yipue ode abayo ano ebesane aba moji sadi onye ni onu aba wonso ujidi onye ni onu aba mududu osen na mode mu akoma eji ejidi sese yi
you bow your heads while I go to pray.
Yes, thank the Lord.
Afemunsi mutrasi ebra me kobo mpae eja dofo ababa wa fefe bi ena oda hai a wontumi ena nti bioda anase oruchini jise oboa no otamfo no ache no dokuta bia entumi mboa no otamfo no amane so ekosoro no hwa kusi se ontumi enye bibia nanso oba no emfiri wonsem awurade owo baabi a obetumi ede wonsa ato ne so bi jina onyankopon asem so na mede mensa ato ababa awai so na mebu adwene mu mogyatuo yifo ewo yesu kristo din mu me frɛ no esane ba ema no be yesede oba bia tie bio obetena asi ahye onyankopon animu onyam oba no ho enye ne den onnante emramu na ompue emfiri asodan yi mu te se afofra waba mu ti se ya momfa ayeye ema onyankopon enye saa enam yesu kristo so sede oba no nyi aye basa no akaka krabi na owo saa asase no no hwa ba bia man hunu de wanyi ne pa bio memom embabunu nanso oba no adofo eti ha esu na wodo oba no otamfo kese e na wache oba no e na wayi no afri dokota ensem gata huhu bia eye kokram onyankopon me ba edi nachi bebeji oba no esane ba nachi mikum gata no a oye kokram no ewo kristo a onni nkuguo ni din mu ono a meye nanamusi ni emfiri oba no so na ne ho enye ne din na ontena si emfirihia pii nso Dema onyankopon ni die ene nani mo nyam enam Yesu Kristo ye na urade no so afi osoro eja eno enni akodue kesi bi mu enye ejan a wapepa ho kasa ene okasafo ebi nsem embom mede de etise bibia jidie ntommo ketua bi mebeji okrei ene nipadua yi a otamfo okokram ache no afri dokota ensem no nanso mede beji oba no anopei erade mede no sane ba enwunu momo no adidi bia ene nsu a eho dwo ho wo nkonimdini yesu ni din mu a meye ne nsi anamu Amen. Amen. So dear. Me de no gidie. Me gidi se oba no bestane nachi. Enam gidie impa ya yaboyi. Enye ho. Me gidi se asubosom ewo ho. Ebi wo ho. Mo be ma motri so e break akra. Ohwefo no aka akyerɛ me. Saa enipa yi nom ɛyare paa yi wɔn nyinaa ho ɛbɛyɛ wɔn den wɔn nyɛ ɛyɛ onyankopɔn bɔhyɛ ɛnni hwammɔ yɛbɛdi wɔn akyi wɔbɛyɛ asubɔsom enipa no bi ɛwɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wɔkɔ yɛbɛyɛ ɔsom bio anadwo yi obi wɔ hɔ a ɔntumi ɛma anadwo yi na ɔpɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ ɛma no seesei a ɔntumi ɛma ha anadwo yi anaa wobɛbɛba ha seesei a ɔntumi mma anadwo yi menya ɛberɛ pii ɔbɛyɛ mpaebɔ santene anadwo yi ɛsɛ sɛ wɔbɔ nnipa yinom asu
Uwo abarema akuma bi wo ho. Ni nyina aye, ani onu abarema. Meda wasi bebre. Ni nyina aye, se making kane no. E break akrachi anase sisi ya. Meda wasi ura. Afi se moma ye nsima anase miinu eka ho a. Afi ye beye ono osom no. Ama asubo no. Menim se mope se mohwe bi na mo a mo hwehwe asubo anope yi no eye mo ema no monko ha enko se samontade na emerima no monko efa sei na afi bra me bo mpae amasa ayarefo yi na mo siesie mo ho ama asubo esom no na mo a sisi afi anadwi mebo moden se meye mpae bo santene kitua bi anadwi ere nche kura se obo mu pe a na yebi frase e wo episode ngoma edi kan no mu anadwi na ye ni beje pa se yebe hu mu wa ha se munni asori bia kwa embom se mo wo mo amohwefo ene asori a ene mo monko mo asori dada no ba bia mo boa se mo a esese moko no mo okosisi ya onyankopon enhyira mo emom yenso ebio se mo betumi a yani ebeji se ye behomo esese obo mpa ye mawo enso onu aberema eden ena e hawo mo jamroso afi mo a mo aka no ebra mo asi mo trasi si makakra ye pese ye bo mpa ye
Father, I thank thee today for it. The little shepherd slain.
Eja, medawasi ene, ede ma ojanhwefo ntom wokitue. Empire ema jata eko ninkutugwe anim. Na wogi eja ma kitua no efri ne nsem. Na wodi ne koma ne maame ene papa. Mebo mpaye ema yenua berima no. Mebisa se wodi no ebebom jojo enso erade. Ma mojamroso no ene ohwa ewo ni nipadua mu emfri ho. Niko jino erade edene samba ewo Yesu Kristo dimu. Enye ho. Amen. Yankopon enhyira wo onu abarema. Wo ko fo mihu se ukura abarema akuma bi onifrani.
One more thing I'd like to say.
Adia baako na me pese meka. Na me wo me yare pa na me fe. Na me susu se me pese ye ebe pa mo ho. Se mo betumi a. Me susu se onyankopon ede ena me de bema se betumi ete se obi agina abonten ho a. Me yire ebe ka se Billy opani akokora bi e wa ha se obi ho wo. Na atipakuma bi a owo anunwi edwono ewo nanim e na wabei obeba mu akase woni onu abarema brana mana bekase ani owura mene no medin de Simon odenensa eto meso na ohwe msima kakra okase wo ye jidini onu abarema brana ani ninyina beye yi Simon Petra owo twere kronkron no mu senior mani be sosa ensese okasa bebre odinsa be to meso ninyina beye yi na afi edien ene baba me nchen enam onyankopon mo aso ena enam onyankopon adom so nipa mpim pim du ena ewo ho a woje adekro no adi se meba won nchen na me susu se erade ma me nko obi a metumi akodi nchen afi ma me enye misusu se se Simon anase Paul wo mu bi eba mu na obeka se wo onu abarema Branham ani wodi won sa eto me so na wo hwe me na wo ka se ni nyina aye onu abarema Branham na ntipue me ho beto me me ho beye me din nokre me ka se abarema makoko duro ebe kosoro ehwa Meka se me ho beye me din ani owura na enipa pi wo ha wogi saa adie no edi ene na eno ene de me ba form ha abeye me de ensa ebegu mo so abisa onyankopon me pese me de saa abarema akuma yi ekọ onu aba sima kakra oya abarema akuma onifrani amretenten sen ni a waye onifrani efise wo wo no Hey, Abarima Kuma. We are Abarima Kuma Kesi.
Oh, gracious God.
Oh, don't fall, Nyankopo. Bro, a doctor for so. Abarima Kuma, ye a woman, and a wawono onifreni. Na on to me, in Huna de ye fair fee. Abarima Kuma fair fee. Na o town for no. Ansana abofra kuma yi ebeba enkwa mu no oji no every doctor ni ensem enti mi pue aba ne so anope yi ewurade sa ntommo sima kitue yi empa yi mamemfa no ensane emra onyankopon Mishia otamfo no bonsam no ewo Yesu Kristo edin mu na meji sa abarima yi ema onyankopon meji neniwa ema onyankopon me design ema no de satan ewia free ne ho manunya ewo Yesu Kristo din no mu ebeye sa afi enye sa Afe onuaba odofo sisi enya echiye kitikite ba kumpu sesa abarima akuma yi ho ebeye ne din na mepese odene sane ba asore ha na fa no bechire enipa no otumi hu ade sisi onya na
hallelujah amen I accept it Hallelujah.
Wa manu hunu ade e wo Yesu Kristo din no mo. Eradi Yesu me de eto saa akuma ba akun yi a ya bo mpa ye pi amanu yi. Nanso adope yi Me ba bio ewo Yesu Kristo din no mu. Me fa saa entom wo kito ayi a wode ma me no. Na wodi ye aboa me Awurade. Enam wotu mi so. Agye afiri kokram anum. Afiri owuo ankasa anum. Wa ma owufuo so ebra waka se wawuo akire no. Na wasensene da ho. Na waye nwunu. Me ba otamfo yi so. Ewo Yesu Kristo din no mu. Enti sanema no emra apomodin mu bio Awurade. Yemayen. Enti enye ho ema onyankopon animu onyam no. Na esese wobo mpa ye ma wo. Uye jidi ni ana. Awurade mede no ba masa entom wo kitue yi ento no ewo Yesu Kristo din no mo mano emfre ne so na omma bio da Eye, sa ntomu wa kituwa kronwa, eko jiyo ni abere mahali no. Ena edima wo, ubaba ene wano. Afi osureja, miba otamfo no so, medi ntomu wa kituwa, wode amame no. Ifise, wakase, se woma enipa no, eji udia, na woye no kwa fo, ebra, wobo mpaye enoa. Sa obuo kitoa no ebe ko biaya ekum no mano nko sese Awurade ebra me soma ama na bisade no ewo Yesu Kristo din no mo mane nye sa amen
Thank you.
Nina, ye, Unyaba, see, ye, in Trino, a bro, a doctor for no so. Obey to me, Ama, Bribi, Ama, Adjo, Nanso, a bayo, bonny cra, and no etchy, Annie. I pay monche, ye a corner so, and obey, ye pui, at the war assign yaba. A radi yesu, a boar enki to a noon, ge, ye. Ene empire ntomwo na mede no mede minu aba no esan aba afri entini mu ohawa atechire no mu no ho mede no esan aba asumdue mu ene enwia momono adidibia enwunase ene nsu a eho juo ho ye ye ewo Yesu Kristo edin no mu. Amen.
Believe it, Lord. Thank you, Jesus.
Nyankopɔn saa abaayewa kumai yɛn ani gye paa sɛ na ɛnyɛ nankum mu ɛhaw nanso ɛmfa ho ɛne deɛ ɛteɛ ɛda so a ɛwɔ wo nsɛm Awurade na mede gyidie ɛntɔmmoɔ ketewa yi ɛba ɛne ɔboɔ yi na mede ahoɔden a ɛwɔ me mu nyinaa ɛto ɛbo ɔboɔ yi ɛwɔ Yesu Kristo din no mu ma no ɛnkɔbɔ baabi a ɛfata sɛ ɛbɔ.
Thank you.
My yenu aba no ho enye ne den. Mi ye ye ewo Yesu Kristo din no mu. Bra saa ma me kumai ene ne ba kumaa no akumaa no a opese ohia no no ho aho ewo efa no ho a wo saa ni mo nyama saase no so de me kasa fa aho no na won ma me no entenase se obetete abofra kumaa no ene abofra kumaa no entumi entenase enkyere a wo moa enka ho nanso me de ntomwo no eba edi aho din nyina ene botaye a metumi di aba otamfo no so na ewo Yesu Kristo din no mu meto ntomo yi eba ne so won ho ebeye won din edi ama onyankopon ani mu onyam ewo Yesu edin no mu. Amen. Oh, efe pa, meni aje, eye, saa osuma juma no. Afi, na eye osuma juma ke siye pa, eyi enipa chire, na echire enyuma. Yensro eja, Satan achi saa maami kumeyi efri adokuta fuo ensem no wa. Wotumi edi enro nkwa eye ntombo eto no saa kwa eno so erade. A eno tete, eno eti tete oba no hushia. Ishia edin se ebehunu baabi a owo na afi se oba na wasai kra nanso medesa entommo gidie yi eba ene obuo ede ani da suopoti e kire kwan ede akọ butaye edo so. Ewo Yesu Kristo din no mu mi yi saa ahopopo no efri oba no so ede ma onyankopon ani mu onyam. Amen. Onyankopon dofo onuabarema George eda no ho eda wusu a enchere ye mahunu de gidie eye ma no afi wanya sasabro Awurade
ehunu se wobetumi amano aduro bi biribi a ebejo ya ono ano na emom enyi ade no emfiri ho enti ye de mpa ye esi yen ni so ewo Yesu Kristo din no mu. Ma sasa bro no emfiri ho mane nkofie na ne ho ento no medawa si onu aberema wo ti se odofo o me asusie wutumi eti kura na oho e bro onipa owuo so wo ye gidi ni ewo Awurade Yesu mu ana mehunu oba ho ofefo bi ewo ho enayi mu baako obeye ababunu bio da ninim se wopese wotna sese eko nanim onyam mu wo san akọ oba no untumi ehunu ana o ono oko so o sa awre ho atikire no ani Onua ba dofo mepese oba ba bi a wo ho ebeto wo oba no ete anisuade hunu no anopai eye wo ka kire no eye obe ka kire mu di siye wa home akire ha saa abarima a osombo eno e twen wo obeye ababunu ete se ono odo wo de dono odofo osoro eja obra amerika no watu awie enka abribe dodo bia bio na oba no abarima osombo owo asutene no eja se anka obetumi ahwe akire a obeka se anka aka enna kakra bi oba no etwen kodo no awurade de ebefa no afa busio no mu akosa animu onyama sase ne so shira no eja na chechire ne yure na ma eno enye nhyiamu kasie bio ewo asutene no eja.